Mapiki amafuna kuti titenge ma selfie nali nditu kutanaka pukuta ku VIP anandi yamikira kuti fizo you push me uli ngati ine ndemo you don't know what we could be we can be a power couple man just you and me tiwa pusite antua how things should be sama chenedwe machukidwe machitidwe ndiwe dolo kale ulipatali gotway tika patikisa na tikwetsa onse nditenga dilu ya premier beti we ya betway mafana osewa tiwa koleka mukwekwe Gati Rihanna ndi track na feso ndi work work Tina tengana ndi kumapita panja Nyimbo zanga ngali moto playlist Tita sanda Kani
yashikazi chongi chingafuna kutiti pange show busy Tipepete pa Malawi tisipate tawi kani za chikondizi Kani yashikazi chongi chingafuna kutiti pange show busy Tikumite pa Malawi tinalibe machawi chinatengendwa chingazi
Napita President's Hotel for coffee Banalibe wa manyasi tonse ndia comfy Dinaga bankani zambili we both free Amada kala manager wanga at my girl's fee Koma saga maya nkola mafuso kundiva fee Kundivita kukoma kumutu takadafi Dinali limoti for 5 hours roughly Kujeza zinkani kumango seka laughing Anandileta kuvala matishe tazi dole Tima show tondi pregeta ndi samalole Ndisa natuluke ndi jedwe pakali role Ndi tiga nkazi Singini zanga mpaka tigo lirole Tina jengela na kwa friendi kukalifa Ukundi kumundi na lima munda kukalauza Ndine yuka pena iyeyo anandiyuza Koma musadawe po inu andu matrauza Nkani
yashikazi chongi chingafuna kutiti pange show busy Tipepete pa Malawi tisipate tawi Nkani za chikondizi Nkani yashikazi chongi chingafuna kutiti pange show busy Tikumite pa Malawi Chinga pita chingazi.